carry if she wishing for leggy, but point to Zino. Alambongo, Asha Poso, na mwa mwa sha wo.
Alambongo,
Asimrisha Poso, na mwa mwa sha wo.
Alambongo,
Otwesa mafabudia fana sanu. Since I do that, Risha go for nye na sanu. Baby, mi yanki na fafa za kirika. Nereka wa menu nye waka nje belu. Nebreka wa homu nye waka nje tili. Alilili bumu nge gofa kulagu. Nge buganyo, nge buganyo. Nge buganyo nye waka nje tili. Nge buganyo, nge buganyo. Nge buganyo nye waka nje tili.
Alambongo,
I money want them me go kijuleju. Kedu kiseze fire kana.
Basta miuse.
Kuba na shifri se go kika wango.
Celebrity bama.
Okwa number sisi nyawa kijagazi.
Uya wix.
Lazizu want them unye muncha kango.
Lazizu one over.
Apu vibration them me se
fufu. Yo, fifu na the same thing bro.
Destiny tiko na zungwa juleju.
Samwa godi.
Tracha poso na mwa mpola po. Dorati wane malagi tule.
Dorati tindi na ja.
Nengi wane marugi bukweshi.
Nengi bebe.
Regina Daniel Sudiki Jorungo.
F-E-S-S-T.
Wezu gego na woka kwa choka.
Nya, any girl you see, any girl you carry. If she wishing for leggy, but want to see no.
Alambongo.
Tracha poso na mwa mbasha wo.
Alambongo.
Asimrisha poso na mwa mchipoku.
Alambongo.
Otwesi ya mafabudi ya fana sanu.
Alambongo.
Since ya Judith na Trisha kofonye na sanu.
Alambongo.
Mwomo siso na fafa za girika.
Alambongo.
Abakleke street zika fancha na lubili.
Alambongo.
Ibari ogwa kafancha na lukoba.
Alambongo.
Kwa Toskana na ndia wajuleju.
Alambongo.
Pium 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 masho nyakitisha.
Alambongo.
Otibwa kendi na kagibu panjo. Mane bacha kwanya na ndi wazu erika. Akasi onye nkono kupibwa kaibwa. Magnetization okwe fine abalo.
You magnetize.
Mwem chizopsi nisi mukalaka. Omu mwa mwa siya munu mwaka mwa kwe shili.
Kwe shili po mse.
Special shout out to Mr. Flavor Navanya.
Bura bele something wane.
Kiteli ibo hine. Naikene.
This is your fear. Jizops.
Mikio njiwa.
Yeah.
Wickedest producer upon this. Kendi.